Don't mock the seven.
If I find this tea, if I get Japan,
see la media,
see me up. Navuta picha mara kafa nimeanguka. Hivi mwanangu nani atainilelea? Mkubwa wangu wangapata mkumbuka. Kilo ya unga daga kumpelekea. Mazuri yangu wangapata atamka. Ama mabano taniongelea. Wangapi watabeba jine sana? Wangapi watausili mwili wangu? Wangapi watafariji mama yangu? Watamfuta machozi. Na waza mama tasimia, tasinduka, taanguka, tanyanyuka, talia sana. Mama yangu kika kikumbuka mambo minga liyopita itamuma sana. Mama yangu na waza, na waza, na waza. Ikienda mbele zaki na waza, na waza, na waza. Sibota wangu sangapi na waza, na waza, na waza. Ikienda mbele zaki na waza, na waza, na waza. Sibota wangu sangapi. Wengi wataongea kuhusu mimi, uwabea, uwafitini. Kilicho ni uwa watasema ukimwi. Nilikuwa naendekeza chini. Na waza wangu wataka uchekelea. Mili kifaniki wawaisimali. Wakati wote tutaelekea. Haina mmoja hii safari. Na waza mama tasimia, tasinduka, taanguka, tanyanyuka, talia sana. Mama yangu kika kikumbuka mambo minga liyopita itamuma sana. Mama yangu na waza, na waza, na waza. Ikienda mbili zaki na waza, na waza, na waza. Sibota wangu sanga pi na waza, na waza, na waza. Ikienda mbili zaki na waza, na waza, na waza. Sibota wangu sanga pi. Ifanya njapa sine hapa. Meneja doctor Babu Kensi, Mr. Tenende Hewe, Moxie B7, Supporter Bero, MP Movie, Msobi Bokaka, Vanichi Bukaka, Fasa Teja Kaka, Cloudy Kaka, Diso Masawe, Naitwa Mani Chipe, Ligo Media, Sasite Wewe, anaitwa Kipande.
Soundmox B7.